Atageuza usiku kuwa mchana.
Basi wingu la simanzi nisikufumbe macho ukose kuona baraka alozileta mbele yako chungu sana.
Badala ya chuzi ombara ufu nalo hiteje zidisha imani.
Baraka zake zimefunuliwa, usilie tena. Ikiwa alisikia kilio chake Hajiri na sauti ya mtoto mdogo akafanya chemi chemi, basi Hajiri, pangusa machozi, Mungu amesikia dua lako, oh, uko aliko yeye, tazama kisima cha maji, jaza kiriba mnyeshe mtoto, tazama kisima cha maji, jaza kiriba mnyeshe mtoto. Hajiri, usilie tena. Hajiri, pangu kunigusa machozi. Mungu amesikia dua lako, oh, uko aliko yeye. Tazama kisima cha maji, jaza kiriba mneshe mtoto. Tazama kisima cha maji, jaza kiriba mneshe mtoto.